Warbixinta ay soo saartay hay'adda OECD ayaa lagu xusay in kaalinta iskuulladu ay qaataan aana soo dumitaanka iyo gacmo furan ku soo dhaweynta carruurta qoysaskoodu Australia ay u soo guureen inay tahay habka ugu fiican ee carruurtaasi ay ugula qabsan karaan bulshadooda cusub. Warbixinta waxyaabaha lagu sheegay waxaa ka mid ah Injiilka labaad ee ardada ka soo jeeda qoysaska Australia u soo guuray inay kaga fiican yihiin carruurta aan iyagu qoysaskoodu ka soo jeedin dadka immigrantiga ah dhanka marka laga eego xalwahelidda dhibaatooyinka xisaabaha iyo wax akhrinta. Sidoo kale waxay warbixintu xustay in carruurtaasi waddanka ku cusub ladnaantoodu ay in badan ku xidhan tahay sida iskuulladu iyo bulshadu ay u gacan qabtaan, taasoo ah si ay uga tallaabsadaan caqabadaha dhanka ka soo food saaraya waxbarashada, keenaysana inay ku guulaystaan iskuulkooda iyo noloshooda cusuba. Waxaan shaki ku jirin in waalidka carruurtaasi dhalay ay ka ciyaari karaan kaalin aad u muhiimsan arrintaasi. Dowladda Australiana waxa ay ku magacowdaa iyadoo muhiimad weyn siistay ka qayb qaadashada waalidiinta, taasoo macnaheeduna ay tahay inay qayb ka noqdaan dhanka u soo jeeditaanka ilmahooda waxbarashadooda. Ahood Gargis waa gabadh Afghanistan afar sano ka horayayna familkeeda oo ka kooban iyada ninkeeda iyo saddex ilmood oo ay dhaleen waxay u soo guureen Australia, waxa ayna ku rajo weynaayeen inay gaadhayaan mustaqbal wanaagsan.
We all left our country aiming the best for our kids. Our kids are the first aim for all of us, all the families. We have expectation to start here.
Waxaanu ka soo tagnay waddankanagii annagoo mustaqbal wanaagsan u raadinayna carruurtayada, dhammaan tayada iyo qoysasko dhanba. Waxa ugu horreeya ay daryeelaan waa carruurta. Halkan in aan ka bilowno arrin cusub ama system cusub oo dhanka waxbarashada ku saabsani ma ahayn arrin fudud. Saddex ilmood ayaan haystaa, laba wiil iyo gabadh, tartiib tartiib ayay kula qabsadeen waddanka. Waa ilaah mahaddii. Tallaabooyinka ugu horreeya ee isdiiwaangelinta iskuulka waa xidhiidh lala yeesho iskuulka. Xidhiidhkaas kadibna waa in si rasmi ah codsi loo gudbiyo, iyada oo kadibna iskuulku uu natiijada codsigaasi ku wargelinayo waalidkii carruurtaasi dhalay. Qoysaska u soo guura waddanka Australia waqtiga ay carruurtooda iskuul cusub ku biirinayaan waxaa suuragala inay culaysyo wajahaan. Hay-adda Parents Victoria waa hay-ad matasha waalidiinta carruurtoodu ay dhigtaan iskuullada dowladdu ay maamusho. Madaxa fulinta hay-addaasi Gail McHad ayaa waxa ay sharaxaysaa qaar ka mid a culaysyada soo food saari kara waalidiinta Australia u soo guura.
The most obvious one is sometimes the language barrier, but beside the language barrier, sometimes it's really just understanding the behavioral norms of an Australian school system. And I think that that's why it's so critically important that schools have always...
Mid ka ugu caansan waa caqabada luqada, balse waxaa mararka qaar luqada barbar socda waa fahanka habdhaqanka nidaamka iskuulka Australia. Taasna waa sababta ay u noqonayso mid aad muhiim u ah in iskuulladu ay ka warqabaan kala duwanaanshaha bulshada iskuulka ku xiran, ayna mar walbana hubsadaan in arrintu aynan ahayn keliya in carruurta la diiwaan geliyo, balse sidoo kaleeta ay muhiim tahay in qoysaska laftoodana lagu xidho iskuullada. Iskuullada waxaa dhaqan u ah in qoysaska waddanka ku cusub amaba qaxooti ahaanta ku yimaada in lala qabadsiiyo habdhaqanka iskuulka, sida in carruurta la soo siiyo cunnada ay qada ahaanta u cuni lahaayeen, iyo sidoo kaleete in waalidka looga baahan yahay in ay mar walbaba iskuulka waqtigiisa ilaaliyaan, sida waqtiga ilmaha la keenayo iyo sidoo kale waqtiga iskuulka laga qaadayo. Kontoroolidda kala duwanaanshaha dhaqanka ee ka jira fasalka dhexdiisa waa mid aad u adag, waxayna u baahan tahay diyaarin badan oo dhanka macallimiinta ah iyo sidoo kaleeta ka qayb qaadasho aad u fiican oo dhanka waalidiinta ah. Sannad dugsiyeedkiiba hal kulan ama ka badan ayaa dhex mara macallinka iyo waalidka, kaasoo inta badanna noqda qof iyo qof, waxaana waalidka fursad loo siiyaa inuu ogaado horumarka ilmihiisu uu samaynayo, sidoo kalena waxaa loogu soo gudbiyaa wixii dhaliil ee jirta. Gail McHad, ahna madaxa fulinta ururka Parents Victoria, ayaa sheegtay in waalidiinta ay yihiin furaha dhanka ku saabsan xiriirka iskuulka iyo iyaga dhexdooda.
Not all families are fully aware of the expectations around parent-teacher interviews or conferences in some schools they're referred to. I think the best advice Parents Victoria could give the families from diverse communities is making sure that schools are very clear about people understanding the Aussie way and how we do our education system here and our rituals. So it's really
important. Dhammaan qoysasku si buuxda uma oga waxyaabaha suuragalka ah ee lagu soo qaado kulanka macallimiinta iyo waalidka dhexmara. Waxaana filayaa in talada ugu wanaagsan ee hay'ad ahaan aan siini karno qoysaska waddanka ku cusub inay tahay inay si buuxda u fahmaan qaabka iskuulka Australia uu u hawlgalo iyo nidaamka waxbarashada dalka Australia habsocodkeeda. Sidaa darteed arrintaasi waa muhiim in iskuulladu ay sheekooyinkaasi la wadaagaan dadka ku cusub waddanka, waana in iskuulladu ayna iska odorasin dadku arrimahaasi inay yaqaanaan. Waalidku si ay caruurtooda uga caawiyaan inay la qabsadaan iskuulka waa inay iyagu la fahaantoodu ku xidhnaadaan iskuulka lana socdaan horumarka caruurtooda. Ahood Gargis oo ah hooyo saddex ilmood leh ayaa sheegtay inaad si wax ku ool ah ugu xidhanto iskuulka caruurtaada waa furaha guusha caruurtaada.
I encourage other parents to do so, you know, without the help of parents and families, schools by themselves can't help the students, believe me. And let me give you something about myself. I work as a multicultural aide at Roxburgh College.
Waxaan waalidiinta kale ku boorinayaa inay sidayda oo kale sameeyaan. Waalidiinta iyo familadu hadayna dhankooda ka caawinin caruurta, iskuulku kali ahaantii waxba uma qaban karo ardada. Aniga lafahaantayda waxaan ka shaqeeyaa goobta Roxburgh College, ahna goob dad kala dhaqan duwani ku xidhan yihiin. Marka sanadkan, ciyaalkayga xataa waxay ka mid yihiin dadka xaruntan ku xidhan, waxaana la shaqeeyaa dad ka soo jeeda Carabta sida Syria iyo Turkiga.